Ine ningati ndapeza kadona kabwino kamene nikafuna chili chose ankanena ningaisesa monga ine mamuna kumupanga maposti kumuonesa kwa fazi kumupasa wanga ntima ndione kuwala ndichoke mundima ai komano ndikanadziwa ai izizi sinkanachita ai anandiswela wanga ntima kundisila misozi yenkumapita ai komano
Download and share.